نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم في ديزا وكمبلانا مكان ذاتو زا أولم جزيكا ما صحابة رضي الله عنهم مونغو كمبوتانا تداكا كمبلانا بي زنبي لزوكو زندي علي رضي الله عنه Khalifa wa number 4 wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ibo muntawi ino kwambili tikhali tikulongoselana za nkhani imene mutu wake ndi Mtume sallallahu alayhi wa sallama adamuyika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kutsala ku Madina Munawwara so senza ati Mtume sallallahu alayhi wa sallam panayi nthawi na yake imene anaza choka ndipo udindo anaza usia manja mwa Ali radhiyallahu anhu kuti iye ndamene aziyang'anira mzinda umene uzochitika makazadi mdela limene lila Madina Munawwara ndipo nkhani kuyamba motere kuti pa nthawi ya nkhondo ya Tabuk tikuidziwa bwino ndi nkhondo yose yayikulu nkhondo za Chisilamu zimene Mtume sallallahu alaihi wasallam adamenya nawo iye ndipo nkhondo imene Mtume sallallahu alaihi wasallam pochoka ku Madina Munawwara adamusankha Ali radhiyallahu anhu kuti aziyang'anira ntchito za Madina Munawwara pakakhala kuti iyeyo palibepo choncho ndi malangizo a Mtume sallallahu alaihi wasallam Ali radhiyallahu anhu sadatuluke nawo ndi gulu la nkhondo koma malomo ake adakhalabe ndi kutsala ku Madina Munawwara pambuyo pake anthu ena anayamba kufalitsa mphekesera yoti chifukwa chimene Mtume sallallahu alaihi wasallama adamuuzira Ali radhiyallahu anhu kuti atsale ndi chakuti mtumikiyo sallallahu alaihi wasallama adayipidwa ndi Ali radhiyallahu anhu pali chomwe anamukhumudwisa Ali radhiyallahu anhu pali chimene Mtume sallallahu alaihi wasallama anakhumudwa mwa Ali radhiyallahu anhu atabva izi Ali radhiyallahu anhu nthawi yomweyo adamwera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndi kumufotokozera zomwe anthu akukamba malinga ndi mahadithi ena Ali radhiyallahu anhu adanena kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama wena ati uyu mtenga wallah ine sindikufuna kuti maarabu ena aziyankhula za ine kuti Mtume sallallahu alaihi wasallama wamusiya nsuweni wake ndipo watsalira komanso chinali chikhumbokhumbo chachikulu cha Ali radhiyallahu anhu kuti alowe usilikali kuti akathe kumenya nawo nkhondo munjira ya Allah tabaraka wa taala malinga ni mahadithi ena Ali radhiyallahu anhu adati kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama entenga wallah sallallahu alaihi wasallam kodi Mungu ndisiya pamodzi ndi akazi ndi ananga Mtume sallallahu alaihi wasallama adamkhazikitsa mtima pansi ndi kumuwuza unena kuti kodi iwe sukusangalala kukhala ndi ine kudzakhala monga momwe Harun analili ndi Musa alaihi salam kupatula kuti palibe nabii amene adzanditsatira pambuyo panga palibe mtumiki wina amene adzabwere pambuyo pa ine mmawu ena pamene nabi Musa alaihi salamu anapita ku phiri la Tur adamusiya mchimwene wake amene ndi nabi Harun alaihi salamu kuyang'anira anthu izi zidasonyeza udindo wapamwamba omwe nabi Harun alaihi salamu komanso kudalira komwe nabi Musa alaihi salamu anali nako pa iye pa Harun alaihi salam umomonso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adamudziwitsa olemekezeka Ali radhiyallahu anhu kuti kumuyika kukhala woyang'anira ntchito za Madina Munawwara iyeyo kulibe ndi chizindikiro chakuti Mtume sallallahu alaihi wasallam ali ndi chiyembekezo pa iye amamudalira olemekezeka Ali radhiyallahu anhu atamva zimenezi nthawi yomweyo adayankhula unena kuti ndasangalala ndi ganizo la Allah ndi mtumiki wake senza kuti chinthu chimwe chimene tikuphunzira apa nchonena kuti tikamatsatira dini ya Allah subhanahu wa taala tufunika titsatire ndi mtima wonse Mosangala sibwa ndi chigamulo cha Allah subhanahu wa ta'ala kumanso chiphunziso cha mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti akhazikitse chikondi cha masahaba radhiyallahu anhum mmitima mwathu. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma hamdi sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.